Amawubo 76 verse 1. UNkulunkulu yaziwa kwaJuda, igama lakhe likhulu kwaIsrael. Verse 2. Itabanakeli lakhe liseSalema, nendlu yakhe iseSiyoni. Verse 3. Waphula lapho emcibisholo omtsalo nesihlangu nenkemba nempisela. Verse 4. Uyakhazimula ngobukhosi lapho uvele ezitabeni zempango. Verse 5. Bachithekile abaqinile ngenhliziyo, balela ubuthongo babo, amaqhawe afumanisanga izandla zawo. Verse 6. Ngokusola kwakho uNkulunkulu kaJakobe kwehlelwa ngubuthongo inqola kanye nehashi. Verse 7. Wena yebo, wena uyesabeka, kubani ongema ebusweni bakho ngesikhathi solaka lwakho na? Verse 8. Wezwa kaliso kwahluleka kuvela ezulwini, umhlaba wesaba wathula. Verse 9. Mhla evuka kuNkulunkulu ukuba ahlulele asindise bonke abathobekileyo bomhlaba. Sela. Verse 10. Ngoba ulaka lomuntu luyakukudumisa, insalelo yolaka luyakuyibhinca. Verse 11. Thembisani, gcwalise izithembiso kuJehova uNkulunkulu wenu, bonke abamzungezileyo mabalethe izipho kuye owesabekayo. Verse 12. Uyanquma umoya wesikhulu, wesabeka kuwo amakhosi omhlaba.